Dachimsafi.com.
Made it sound.
Munzikila
mapeza yana charongo lori lori lori. Oh, umeni achakisa hali mani mani mani. Kipenzio kwenye nazo akakuita kami kami kami. Bila kusita ukaenda ani ani ani. Uwagana kukumbukaga juya yale tulofanyaga. Uwaga kikukumbukaga mchozi unanitokaga. Umasikini ndo unontesa mimi. Oh, waga mina kumbuka mchana wajua kari. Oh, mchana wajua kari. Nakutafutia usiku baridi kali mivua kininyeshea. Nazitafuta salari kipenzi weze tumia. Narudi omu sifuri hakuna licho ambua. I miss you na kukumbukaga. I miss you na kukumbuka. I miss you na kukumbukaga. I miss you na kukumbuka. Izi pawa nipofuba, nimekonda kama daga. Ewe mora, niurumie mimio. Ewe mora, niurumie mimio. Ores and peace baba jay. Kifo chako mapenzi amechangia. Hata mimi gizi pawa nitakufa kwa sababu mabata bwana zungua sana. Oh, niurumie Mungu wangu, niurumie Mola wangu. I miss you na kukumbukaga. I miss you na kukumbuka. I miss you na kukumbukaga. I miss you na kukumbuka. Anakubali sana watoto waigwilile. Asi wapigi wanangu watuende nao. Nao nafaza milati. Watoto wano stresi. Nanyani kate kwao. Wanakuwa blood city. Nao wamemisi show. Kweli mapenzi anatesa wengi so. Wanajikaza kikomando. Komando, komando, komando.